z'ibyiringiro, hanyuma umwana aratangira twibwira kugira ngo na mama we yivuge, hanyuma atangire.
Murakoze kumva ijambo. Ngiye abandi banyita Muhire Noeli, nkaba ntuye mu murenge wa Byumba, akagari ka umudugudu wa Nyarutarama. Noneho ngiye ikibazo nari mfite, ngiye nagira ngo baze umubyeyi wanjye amateka aranze umuryango wabo, mbese bakiri abajene.
Nitwa Nyagenda Imana Konsolata, nishimiye ubutumire bw'umwana wanjye muri iki kiganiro tugiye kugirana. Ni karibu Noel aratangira abaza ikibazo cye neza gitomore, hanyuma nawe ugerageze kumusubiza.
Ni ikibazo cyanjye, ubwo nagira ngo mubaze mbese mu mateka yaranze umuryango wacu, wenda nagira ngo umubazemo nk'ukuntu mbere bakira abajene byabaga bimeze, cyangwa wenda basa nk'abakuzeho nko mu rugero rw'imyaka 18 cyangwa 17 mu rubyiruko.
Tukira abajene, tukira urubyiruko, ntabwo twitwaraga nk'uko abana b'ubu bitwaraga. Kera twakundaga no kugira ibintu by'imiryango. Imiryango yo gusenga, imiryango yo kubyina. Abantu harimo bakundaga no kubyinira, ariko njye nkubwiye mu muryango iwacu ntagiye hanze, ubundi iwacu twavuze turi n'abana benshi, ariko tukaba abana nubwo twari turi abana b'abasore n'inkumi turi benshi, hari abana bagendera ku mategeko. Twari dufite umubyeyi, twakundaga kuganira nawe akaduha impanuro. Noneho tukaba turi abakobwa benshi, twari batanu. Nubwo nari inkumi, ntabwo nari nemerewe kwinjira mu rugo rwa papa birenze 12. Yagiraga amategeko akiraho mu rugo rwe tukayakurikiza, ndetse n'abasaza banjye bakuru uko navutse ndi uwa mbere, ntabwo bajyaga bavuga ngo tuvuye aha tugiye gutembera aha, nta ruhusa, nta burenganzira. Ntawibwiraga ngo nyuma ya 12 arinjira mu rugo, umusaza yageze mu rugo ngo ari umukinguza, cyaraziraga ko umwana akinguza umubyeyi. Muri make urebye, umwana yagenderaga ku mategeko, bitavuze ko mu myaka 18 umwana aba yiyemera yumva kubyo akora ari byo byo, ariko igitsure cy'umubyeyi kikaba ari ngombwa. Ko mu myaka 18 umwana wanjye nibwo umwana apfa cyangwa agakira mu mibereho y'ubuzima bwe bwose. Iyo upfiriye mu myaka 18 19 ndetse guhera no kuri 16 burya ubuzima bwawe bwose buba bwarangiye. Ni ukuvuga ngo niho uburere buba bukomeye ku mubyeyi kurera kugorora umwana wo mu myaka igeze aho ngaho, ni naho umwana aba aruhije kumva. Ndakubwira ngo icyo gihe nzi ko papa yajyaga ahora ahagaze yibaza uko twari abana 10. Twabyirukiye rimwe ukasanga inkumi n'abasore buzuye urugo, ariko ndakubwira ngo ari papa ari mama babaga bahangayitse. Najya kuvoma watindiye kwande? Ndakubwira ngo nizigaga segonderi mu myaka 18 uri kumbwira gutyo. 17 nageze segonderi ifite imyaka 16. Ariko navaga ku ishuri, musaza wanjye avuye i Butare kumfata n'abavuye ku ishuri ngo ntajya mu nzira mbi, nkabyemera kandi nkabyakira. Twataha tugatahira kw'abakuru bacu nabo bakadutegera tukaza mu rugo kugira ngo tutagiraho tukayoba. Ndakubwira ngo ni inzira ikomeye, ariko mu muryango ababyeyi bihanganiye bakatugorora. Nubwo twajyaga bumwe twiterera hejuru ngo baratwanga, ariko ndakubwira ngo muri iyo myaka na ahantu umwana bakeneye ikiganiro n'ababyeyi iyo kiguriye aho ngaho nyine bikwagutana
na unyuzwe ariko nagira ngo nanone nkubaze niba nta bibi byabagamo ukurikije muri ibyo ngibyo wambwiye mu miryango nyine ko nta bibi byabagamo
ibibi byo ko umwana agendera ku mategeko cyane kwisanzura ndakubwira ngo ababyeyi baduhaga igihe cyo kwisanzura ababyeyi bacu ntabwo badufungaga ngo ni umunyururu ariko twagendaga ku mategeko ariko tukagira igihe cyo kwisanzura ndakubwira ngo baduhaga uruhusa rwo kujya gusura bagenzi bacu ndetse twageraga n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri tukajya mu manama y'abanyeshuri ese nka basaza banjye bashoboraga gukina amateatre babahaga uruhusa rwo kujya gukina amateatre harimo abakundaga n'imipira babahaga uruhusa rwo gukina imipira ariko bitavuze ngo ni ukwigenga ukagenda uvuga uti mfite gahunda ngenderaho ese niba ngiye gukina umukino warangiye ryari mu rugo bankeneyeho iki kuko byari ngombwa ko iyo twafataga ikiruhuko umubyeyi papa wacu yagiraga gutya agafata ati abana bazasiga bahenze ahangana gutya umukecuru azatera intebe zingana gutya icyo kintu tukaba tuzi ko kiriho atari ukuvuga ngo tuzakina gusa tuzatembera gusa ahubwo tukamenya n'imirimo kuko mu mibereho yose ntabwo tuzabaho dukina gusa ahubwo tuzagira n'igihe cyo kwikorera mu ngo zacu ese gahunda yawe nugera mu rugo rwawe uzayitwara ute uzayifata kubera uko ubona ababyeyi bawe bitwara n'inama bakugira noneho ukagendera aho ngaho ikindi uravuga uti nta kibi wabonagamo sinkubwiye ngo ibintu byose birahari byiza ijana ku ijana hari igihe wabaga ushaka kwisanzura umubyeyi ntabyemere ariko ni bibi kuri wowe umujene wumva yuko wagombye kwisanzura nyamara iyo ubuzima bumaze gukura ndakubwira ngo niko kabando nkigenderaho iyo waza kundekura nari umwana ukunzwe wagiraga inshuti nari umwana ahantu hose nisanzuraga iyo baza kundekura ndakubwira ngo kugeza ubu simba naranubatse simba narashoboye no gushaka nako kabando ababyeyi banciriye katumye ishobora kugera aho ngeze ubu burya igitsura cy'umubyeyi iyo ukurikije inama z'umubyeyi karakuyobora ntabwo ari bibi
noneho ikindi kibazo nari mfite nagira ngo nkubaze nk'abasogokuru bacu wenda harimo amagambo bagendaga bababwira tutapfa kumenya aho tugeze ubu ngubu wenda wanyuramo nk'ayo wibuka bashobora kuba barakubwiye bashobora kutugirira akamaro na bagenzi banjye
mfite umusaza igihe cyose mu magambo ye yose yakunda turi kuganira ngo ugiye turi kuzikwa ni umusaza igihe cyose ahantu abantu bose bamwitaga sogokuru kubera iki kugira urukundo yari yatubwira ati niba udakunda ntacyo uzimarira niba utagira imbabazi ntacyo uzakumarira kuko yari umuntu ku musozi mu muryango uzi abantu bakene bakundaga kuba babamo bazaga bakahabwa wenda bakora bakabaha inshuro batanakora afite intege nke ariko akamuha yari umuntu ukunda ibintu byo guhora avuga ati jya ugira urukundo akagira irindi jambo nanjye kandi njya nkunda kubabwira kwihangana kujya ni ijambo nakuye kuri papa na mama ijambo ryo kwihangana mama yajyaga atubwira ati tukamubaza ngo mama kuki utajya wishima kandi ufite abana benshi kandi tugukunda kandi tugukorera tukubaha nta kibazo dufite kuko igihe cyose utishima ariko abana banjye atiyo mbareba ni ijambo nkubwiye kuko yari n'ubu ngubu ajya arimbwira akajya ambwira ngo nyirabana niwe nyiri ibituro abana bawe kubera ko ni imfubyi mama kuvamo ari umwana mutoya noneho bakaba baravutse ari abana babiri abakobwa babiri abahungu bo ni benshi noneho arashyingirwa murumuna we agira igihe cyo gushyingirwa nawe aza kumusezeraho kera uyo wajya gushyingirwa uretse ubungu bahita bahutiraho umwana ajya gusezeraho umuryango noneho haguruka ajya gusezeraho mukuru we avuye iryo joro bararaba mwishe ari umugeni noneho mama biba ikintu kimumaritse urumva ko asigaye ari umwana wenyine akumva ko ari umukobwa wenyine atagira uwo azajya aganira nawe atazagira gute ayatubwira ati mujye mumenya kwihangana abana bawe kubaho ni ukwihangana wagira ibibazo wambwira atari uko mama kubona ati woya narakubwiye ngo igihe cyose mujye mwihangana nanjye niyo mpamvu igihe cyose mbakubwira nti nimuhura n'ibigeragezo abana banjye mujye mumenya kwihangana kwihangana nicyo cya mbere ubundi ukagira urukundo nta rukundo byose nta byabazeru wakwihanganira ndetse kwa ufite umushiha umuntu wese wajya umureba ukamubonamo bwanze ariko gira urukundo ubundi ugire kwihangana uburyo wihanganye kandi nanone kugeza n'ubu mama ndacyajya kumugisha inama ubona ko njye afata igihe nkajya kumugisha inama burya kugirwa inama kandi ukamenya kuyitekerezaho ibyiza ukabikurikiza birakubaka mu buzima hari ikibazo kindi
ikindi kibazo nari mfite ngira ngo wenda nkubaze wabaga ugikura nyine wari ufite umuryango munini mugari harimo nyine abari bakuze bagukuriye abashatse bakuru bawe ariko rero ubwo wari ufitemo n'abakecuru basogokuruza bacu ubwo watubwira nyine abari bagukuriye icyo gihe
biterwa bikuvunanye nk'ibyiruka nziruka mu kubyiruka kwanjye sogokuru yapfuye ntaratangira mu wa mbere noneho nza kunyura kwa nyogokuru nsanga umukecuru ari kuvugisha nk'abana agiraga mu rugo nyogokuru yabyaye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri gusa papa yari we mwana muto yari umuhererezi noneho ubwo urumva ko papa yari yarashatse ndihe n'umwana wa munani wacu urumva ko nyogokuru yari akuze nsanga ari kwivugisha umwuzukuru babanaga yamutaye mu nzu numva ntashobora guta nyogokuru mu nzu wenyine bituma nemera kuva iwacu njye kubana na nyogokuru ni ukuvuga ngo kuva ku myaka itandatu nabanye na nyogokuru kugeza ku myaka icumi ari uko ashaje nabanye na nyogokuru nubwo papa atabanje kubyemera ariko yaje kubyemera kuko namubwiraga ko naranakubiswe pe ariko nkamwemerera ko ntashobora guta nyogokuru mu nzu wenyine ngo nje kuba iwacu kandi hari abandi bana babaha amazi babaha inkwi nemera kubana na nyogokuru ntangira mu wa mbere mbana na nyogokuru nubwo atari umuntu umeze neza cyane ni wacu bari abantu bameze neza bajya neza bakomeye ariko nkemera kuba muri ubwo buzima kubera ko nakundaga nyogokuru cyane mbayo aza kurwara umwijima ntangiye mu wa mbere ndemera mbana nawe muri ubwo buzima kera kuvuza byari bigoye byari mu giturage ubundi bigera naho binanirana turamubana nawe mu nzu no kwiga bigasa naho ntigaga neza ubwo ngeze mu wa gatatu umukecuru bararembye ba papa babaga bakora kure ntabwo ubwo ni ukuvuga ngo mama niwe wazaga kumfasha kureba umukecuru na mukeba we nubwo nari umwana naratonye ndahaba umukecuru icyo ukora bigera igihe arapfa turyamye urumva umwana wo mu wa gatatu uretse kwambwira ngo fata ku gatuza fataho numvise bigize nkumva birahindutse ndabyuka njya kubwira iwacu baje basanga yapfuye ni ukuvuga ngo natangiye kubona urupfu niga mu wa gatatu ndangije umwaka wa gatatu mu myaka icumi mbaho ngaho kubera icyo kintu gisa n'uwagize akantu kanyu kampindura mu bwenge sa naho ntandukanye n'abavandimwe banjye mu bitekerezo buryo uhisubana umupfuru umwana ugahinduka. Ndizagutangaza kujibona bakuru banje aribo baza kunyambaza mu bibazo kandi n'umwana. Nuko nagiye mpora n'ibibazo byinshi, ariko ikindi mubwira ngo bisaba kwihangana no kugisha inama. Bon, muri ubwo buzima rero nabayemo icyo gihe nakuze gutyo ndiga primaire bigeraho noneho sinzi niba ari cyo cyatumye mpinduka. Nakundaga kuganira n'abantu b'abanyamasengesho kenshi, noneho ubwo nkaba n'umuririmbyi mu rugo iwacu. Papa ntiyakundaga gusenga, ariko mama agakunda gusenga cyane. Mu bintu byadufashije nabyo birimo, noneho papa yazateye hejuru, hari umuntu ukunda gusahenga yakwinjira tuti papa yaje tugaceceka. Yatera hejuru twese tukaba turatuje, turi abana benshi. Igihe papa yatuzaga wenda kuvuga, ariko ntiyakundaga gutongana cyane, byaba kutubwira ngo mwabana mwe muzamera mute muzaba mute, ni igihe twabaga dutangiye isengesho. Ndakubwira ngo nabyirutse dusenga iwacu mu rugo, ariko papa sinabonye aho abumbura umuntu umasenga, ariko sinigeze mbonaho papa deranje isengesho. Yari umuntu utuje ku isengesho, twatangiye isengesho akaza akicara ariko ntabumbura umuntu. Icyo kibazo ntigeze kukibaza na mama, kuki papa atajya abumbura umuntu turi gusenga. Ati mwana wanjye nanjye naramubajije ntiyansubiza, ariko ambwira ko akunda isengesho. Nkura gutyo iwacu mu rugo, ndinda mbyirwa gutyo kurinda tsinda nkajya muri segonderi. Uzi ko papa yarwaye, ntabyo uzi ko ntabwo ari akavutse, ariko yarwaye umunsi natsinze uko papa yarwaye. Nanone ntangiriye segonderi ndayiga, umunsi ndangije umwaka wa gatatu, wa mwaka wa gatatu wanjye aba ariko papa apfa. Uwa gatatu nyine ni umunsi wa gatatu wanjye, nini ni ikimenyetso ntazi icyo gisobanura. Nuko ibyo rero guhera icyo gihe mu masengesho kwihangana nicyo cya mbere. Ikindi mu buto bwanjye nirindaga inshuti itangira inama. Burya abana iyo turi abana turi urubyiruko tugira inshuti nyinshi. Hari inshuti zigushuka, hari inshuti zikugira inama. Izikugira inama nta nubwo zigira inshuti, buriya ntazi ibigezweho. Hari inshuti za zindi ziba kubera ko uri umwana wa kanaka, ushobora kuba ufite ifaranga ukaba wamusengerera ukaba mwatembera gutyo. Ngewe icyo nirindaga ni kimwe, ntabwo nakundaga inshuti z'amaraha. Icyo narakirinze mu bwana bwanjye ndetse birananyubaka. Ikindi nakundaga imikino iciriritse, atari bya bintu byo kuvuga ngo uyu mukino urambana mu gitondo ngeze ku mugoroba ntaza kugira ikintu marira mu rugo. Oya, ikindi nkakunda amagurupe y'abantu basenga, kuko numvaga kubera ko papa yari amaze gupfa nakundaga cyane na nyogokuru yarapfuye. Ndakubwira ngo burya mama ntabwo twaganiye cyane, twaganiye aho papa apfiriye. Nubu twatangiye kujya tuganira cyane tukungurana ibitekerezo, naho ubundi mbere ntabwo twaganiraga. Naganiraga mu magurupe twasengeragamo mu barejiyo, naba mfite ikibazo nkavuga ngo nagize ikibazo kiniki, ese mbigenze kanaka kangira inama, nakegera kanaka kangira inama ngashungura. Ntabwo ariko byose nabifata.
Ubwo ninjye ikibindi kibazo nari mfite, nubwo byose wawe wabisubije nyine, nagira ngo nangiremo inama muri ibyo nyine byose agenda kumbwira.
Reka wenda mbere yuko akugira inama, nagira ngo mu by'ukuri muracyafite urubuga ruhagije, umwanya mu minota isaha mwari gukoresha muracyakora, mukoresheje iminota 19 n'imike. Bivuga ngo rero mufite urubuga mwisanzure, akabaza ibibazo bihagije wenda kugira ngo mufashe. Hari ikibazo yigeze kukubaza yakubajije abantu barimo gukuriye mu gihe cya mbere mbese wenda bamutondaguriye amateka y'umuryango birumvikana ariko mu by'ukuri muri abo babukuriye nk'ibyo bintu wagiye witwaramo wagerageza kumusobanurira icyo bakumariye icyo bakumariye mu by'ukuri ku buryo na n'uyu munsi wumva kuri wowe ari intwaro wenda uramubwira kuri ba sokokuruza cyane niwe yifuje numvise avuga sokokuruza na sokokuru anyogokuruza
impamvu ntabitinze ko abasokokuruza nuko nta mateka ya sokokuruza n'abanzi mu by'ukuri sokokuruza muzi ntakana gato cyane nkaba muzi ko ari umusaza utareba impumyi twakundaga kugenda nkajya mu itabi icyo gukora ndabyibutse ko najyaga mu itabi nkamushyira ku munwa kuko atarebaga najyaga mu itabi nkagenda nkamutekerera nkamushyiraho itabi anyita katarake ati katarake ari ngo mutabi noneho ubwo ni ukuvuga ngo no kuba narakunze kujya kuba kwa nyogokuru byatewe na sogokuru nari nzi imbere aho ngaho ari njye umuha itabi noneho igihe kinini urumva ko nabaga ndiyo ibibazo babaga bafite nabaga mbizi nabyirutse mbizi noneho bituma ngira ikibazo cy'uko nyogokuru asigaye wenyine aho sogokuru yarasaziye kuko sogokuru ubundi nyogokuru nta nubwo ari we mugore mukuru yari we mugore mutoya yarashatse sogokuru ashaje cyane noneho hari ikintu nyibukije sogokuru yajyaga akunda gukora nubwo ntabwira ngo nabe hagatse aho gutya papa akunda kubituganirira maze kubyiruka papa yaravugiye avuga ati bana banjye dore bakuru bawe barashatse ndakubwira ngo ubundi nasigaye mu rugo ndi mukuru bakuru banjye bamaze gushaka noneho urumva ko ari njye ukunda kuganira na papa akavuga ati ngo nawe uzagira igihe uzashaka ariko umwana wanjye uzirinde ubukubaganyi utavanye iwanyu uti ni ubukubaganyi bute sogokuru ngo yajyaga yicara akenga inzoga agatumira abakazana n'abuzukuru bakicara bakaganira ubungubu ntabibaho sinjya mbibona noneho muri uko kuganira umukazana witwaye nabi akamuhamagara ati vayo dusangire ku nzoga akamuha umuseke nawe agafata undi museke bagasoma bagera hagati ngo akamukubita urushyi bakaba ntagire icyo amubwira ariko noneho mu muryango bakamenya ko yakosheje nawe akagenda akicara hariya akisuzuma akareba amakosa yakoze noneho akaza kwenga nawe inzoga agatumira agatubanza agatura kwa sogokuru noneho bakaza kunywa ya nzoga agasaba imbabazi sebukwe noneho akajya ambwira ati mwana wanjye bakuru bawe barashatse nta kibazo bagize nawe nushaka uzagenze uko bakuru bawe nababwiye ubwo dushatse abizi ko nashatse muri 1992 ubwo ngezeyo sinabanye no kwa data bukwe ntabwo nashoboye kumenya ngo kwa data bukwe bimeze gute ariko noneho nyuma ahangaha yaza 1994 naje kuhaba twarazanye ndakuzana turahatura turahabana imibereho twahagize urayize hejuru y'uko batashoboye kutwakira nuko wenda dushobora kuba tutarahabaye bakavuga abantu bashya baje ahangaha bite ariko kwa kwihangana turahabaye turahakuriye kugeza ubwo batwakiriye bumvise ko turaba umuryango mu muryango rero icya mbere kuhaba ni ukumenya uko ubana n'abantu icyo kintu hari sinzi ko ntari nakagitinzeho kumenya kubana n'abantu iyo ubana n'abantu ugomba kumenya ngo abantu dufite imico itandukanye niba uri mu muryango ntabwo abantu mwese muzaba mufite ibitekerezo bimwe ntabwo muzaba mwakira ibibazo kimwe nta nubwo muzaba mwishimye mbese imyitwarire yacu iratandukanye abantu twese nukuvuga ngo uzagira abantu barakazwa n'ubusa uzagira abantu banarakara ntibabikwereke uzagira abantu basakwanga ntibabikwereke nkuko ari abazabikwanga bakabikwereka uzagira abantu biyoroshya na ba bandi bigangarika ku buryo uzagira ikibazo ntibemere kukwakira kugira ngo mushobore kukiganiraho icyo gihe rero kumenya kubana n'abantu mu bantu nuramo kuhuye n'umuntu si ngombwa ko ari mu muryango wawe ashobora kuba ari n'umuntu wo hanze kuko ntabwo uzabana n'umuryango wawe gusa uzagura ujye hanze uri umusore uzanashaka ushobora gushaka mu muryango w'abantu batsibuka uvuga bakagutera hejuru cyangwa se ugashaka n'umugore umeze gutyo cyangwa ukabana na mwarimu umeze gutyo cyangwa ukabana n'umubyeyi umeze gutyo ntabwo twese tumeze kimwe nubana n'umuntu urakazwa n'ubusa kandi utemera ko munavuga ku kibazo mwagiranye uzamwitwara gute wenda nkugiriye inama aho ngaho ugomba kumenya kwa kwihangana mu bibazo byose yagutera natsibuka agashaka kuvuga ati ngewe wamushereje kandi wenda nta nikosa wakoze uramye ntuzateye hejuru kuko burya mu buzima kwihangana nicyo cya mbere nuhura n'umuntu akakugirira nabi nk'uko gusibuka kuko azakugirira nabi kandi akwereke ko ari gukoresheje ugize amakosa kubera ko wagutsibuka kuko icya mbere kumutwara buhoro ntukamubwize igikabwe ko igikabwe burya gishobora nk'uwo muntu urakara ubusa byavamo za mpaka zangwa turwane cyangwa se na cya kibazo cyari cyoroshye mukagikomeza kurenzaho icyangombwa ni ugucisha make ukamenya koroshya ndetse byaba ngombwa kumuva iruhande kugira ngo abanze atekereze ukabikora ukareka akabanza agacururuka umujinya ugashira ntusonge umujinya mu wundi ikindi ku bantu b'abasore uzahura n'abasore bagenzi bawe mu myaka mugezemo uratsibuka kandi muriyemera kuko natwe twabiciye bisaba ngo menya gutuza ya makare y'ubusore bisaba kwiga uburyo yatsinda ye mu gutsinda ayo makare y'ubuto bwanjye natsindishije isengesho nakubwira ngo niyo nama nakugira ikindi kumva inama z'ababyeyi nubwo ntari negereye nyogokuru numva yangira inama ndi muto cyane mu wa gatatu kandi burya ubugimbi nibwo bugora ubugimbi naburwanye ndi kumwe nande naburwanye ndi kumwe na mama ndi kumwe n'abakuru banjye sibyo vuga uti intambara ahubwo nini yarwanywe n'abakuru banjye abakuru banjye barwanye intambara kuko nibo bagiye mu kigwi cya papa nageze aho ubugimbi bundya cyane papa ashaje kuko ndabwira ngo yarwaye natsinze segonderi ndayije wa munani ntabwo yashoboye kungorora muri bwa busore ubwo nahise ngira ikibazo kigira nde kigira bakuru banjye bari barashatse navaga ku ishuri nkaba ari bonganaho cyongera kigira mama nubwo ari ikimuga ntacyo ashoboye ariko ubwo yari aremerewe kuko bakuru banjye bose bari bamaze gushaka ari ngewe usigaye iyo ntambara yari yarwanywe nande n'abakuru banjye n'abasaza banjye bakuru na mama nubwo atari yishoboye nta kibazo aba ufite rero kuri icyo gihe
ikibazo nari mfite wenda mu byo wari wavuze hari waravuze ngo ukora nyine ugiye mu wa gatatu secondaire nibwo papa yapfuye sogokuru ariko ubwo ngiye ikibazo nari mfite wenda mu kurwara kwe byari bimeze bite ushobora kunsobanurira niba
mu kurwara kwa papa nari nsinze n'umwana wa gatanu wa gatandatu iwacu noneho umuryango nyarwanda sinzi niba ari honyine biba habaho amashyari mu kumuhamagara ku kazi ko umwana we yatsinze nari ndi kwitegura ko ndi mu gitondo ndi bujye gukomezwa ubwo twari turi kuvoma amazi yo kwenga amayoga turi gutegura umunsi mukuru wanjye ko nagomba gukomezwa mu gitondo noneho uwo munsi deja bahita bahamagara ko natsinze babitangaza ku karere noneho papa mu kwishima kwe nawe asengerera abantu hafi ati umwana wanjye mu buzima bwanjye najyaga mpangayikisha papa ni njye kana kavutse karimo gato kadafite imikuriro kadafite mbese igikuriro gihagije noneho nkamuhangayika nubwo ntarwaragurikaga ariko nari akana gato mbese mu bana bose aho papa akagiraho ikibazo umwana wanjye muha byose kuki adakura nk'abandi bana noneho mu gutsinda kwanjye nanone bakuru banjye bakaba barahoraga bantonganya kubera nagize ikintu kuva mu bwana bwanjye cyo gukunda isengesho ndakubwira ngo uwa karindwi n'uwa munani ntabwo nigeze niga nyuma ya saa sita ni ukuvuga ngo ibintu by'amateka za geography ntabyo nize primaire nabaga ndi mu masengesho noneho tujya gukora ikizami bakajya bavuga ngo ariko iyo mpano usenga ituma utiga uzatsinda icyo kintu bakuru banjye bakantonganya basaza banjye bakantonganya ngo nitaye ku masengesho kuruta kwiga ndabahangayikisha bikomeye noneho njya gukora ikizami bumva yuko ntashobora gutsinda gutsinda kwanjye kwarabatunguye gutsinda barabanguye wa mukobwa ubyina mu kiliziya yatsinze niko bari izina ryanjye ntibari barizi bari bazi umukobwa ubyina mu kiliziya ka gakobwa gato kabyina mu kiliziya ubwo noneho mama papa kubera ko byamutunguye niko kwishima cyane abwira abantu bari aho ati munywe inzoga za nzoga yabasengereye nizo bamurugiye ni nazo zaherutse mu nda ye ubwo yatashye asanga twarangije kwenga twarangije kwitegura umusaza ari gushishiza ajya mu buriri ataka ati ndakonje ndabara ndagira nte rwose nabyutse mu gitondo njya gukomezwa umunsi mukuru wanjye wabaye umunsi mukuru yego kuko nari nakomejwe ntakiye ingabire zari umutagatifu ariko papa ubwo yari arembye kuva icyo gihe twakoze umunsi mukuru aryamye ubwo igihe cyo kwa kundi umunyeshuri arabuze ko asaba ibintu byinshi bitangira yaramfashije ariko gukurikiyeho ubwo nabwiye bakuru banjye ko bafashe umusaraba wo kurwaza papa no kuntangira amafaranga y'ishuri ndetse na musaza wanjye nkurikira utari wakarangije ubwo yararwaye baramuvuza biza gutuma imiti yanywaga yangiza umwijima we bihinduka ko akira bwa burozi ahubwo arwara umwijima ari nawe wamwishe yarurwaye iyo myaka yose uko ari itatu turamurwaza i Kigali baramurwaza iza Remera Rukoma nuko bigera ubwo umuganga wamwitagaho witwaga Pasi amusezereye ko yabonaga ntacyo gishoboye kumumarira baramucyura aza mu rugo yatashye nk'uyu munsi buracya mu gitondo natwe ubwo tuba turaruhutse ndangije umwaka wa gatatu ngeze kwa mukuru wanjye i Kigali bati ntabwo utaha byo kunjijisha ko bari bazi ko nkundana na papa cyane njya kugenda rero yarampaye agafoto ati mwana wanjye nugaruka ntakiriho uzajya ukanyibukiraho gafoto k'agace ko mu irangamuntu noneho bati ntabwo utaha uzataha ejo tugiye kureba papa kuko bajijishaga bavuga ati wende hanapfuka aramugeraho kuko bangaga ko papa mbona cyangwa ngiye mbona papa mu bubabare yari arimo nuko ubwo naraye aho buracya mu gitondo migeze aho masaa cyenda telefone nasonye nza kubara ngiye wita nyitabye bati papa arapfuye ntaha njye kureba umwambi wa papa nguko papa yapfuye namubonye nanjye mbona umurambo we ari nabwo mubwira ngo kwihangana ni ngombwa ntangira no mu wa kane baranyirukanye bavuga ngo sinjye ugarutse ni mwumuna wanjye kubera ikintu nagize na nagize akantu k'ihungabana muri njye mba nari umukobwa munini cyane buri gihe ntibi gutangaza ko kugeza n'umunsi ntarangira kugana umubiri wanjye kuvugirwa mba ku biro 70 ngera ku biro 45 ntibashobora kunyakira ntibashobora kubyakira ariko njyewe ngira kwihangana ngira gutuza ngerageza kubyakira buhoro buhoro nubwo byangoye hanyuma noneho ushobora kwihangana nkera aho ngaho ndiga ari nabwo natangiye kujya ndwara ibintu bya hypertension naho byururiye kurwara hypertension kujya muri koma inshuro nyinshi ariko ubu ngubu imana ndayishimira ko ndangije imyaka 2 nagiyemo ubwo nizere ko biri gushira wenda nubwo buzima nagiyemo mu gutyo kwa kwihangana bituma umuntu agira ikintu ageraho ariko mu buto bwawe jya wirinda inshuti inshuti itakugira inama yahindi kubura ngo mujye mu mafilime yahindi kubwira ngo ahangaha hari agashya kanaka iyo ni kugushamo ko mu myaka iryo ngiyo 17 18 19 iragora urumva ko nagize ibibazo ariyo ndimo ngewe ubuzima mwebwe buntu baya muri iki ngi mu bugimbi ntabwo nge nayigize ndakubwira ngo sa naho nayitakaje kubera ibibazo nagize ntabwo nge nagize igihe cyo kwisanzura muri icyo gihe ari niyo mpamvu mubwiye ngo gushaka kwanjye mbikubwira utanabimbajije gushaka kwanjye byabaye ikibazo ko sinigeze ngira inshuti y'umusore kubera ibibazo nabaye mu buzima ntabwo nigeze nkundana n'abasore sinigeze njya mu mafilime nk'uko mujyamo kubera ibibazo nabaga mfite ntabwo nigeze ngira ikintu cyo kwisanzura cyane nisanzuriraga mu isengesho kanini kubera ibibazo by'ubuzima bwanjye noneho aho ngerageje ndangirije akazi ko kwiga mitangira ikintu cy'ikibazo nahuye nacyo mu buzima bwanjye hari nazi cyo kugira gutya abasore bakazira icyari mwana nk'umunani ntaregeza nanavugana n'abasore noneho gushaka kwanjye byabaye guhitirwamo n'abakuru banjye kubera ko nagize ikibazo cyo kurogwa n'abasore nanone sinagira amashanse yo gukundana ngo nkundane birambuye ubwo biba kwirimita kubera ko ubu buzima nabayemo nshaka gutyo ntageze igihe kirekire cyo kurya ubuzima mvuge ngo byo kurya ubuzima kw'izindi nkumi
mu by'ukuri ibintu uri kumubwira ndatekereza ko biri gusobanuka kandi biramufasha nta kabuza ariko mu by'ukuri wagize ubutwari bwinshi nibyo wamubwiye wagiye ugira ubutwari ibyo kubwira izo mbaraga iryo banga usibye isengesho ubwo butwari bwo kwihanga n'ubwo butwari bwo kwitwara kuko witwara ibyo ubikomora kuri indi
ndagira ngo mbwire ngo intambwe nyitera ni mama ngenderaho mfite umukecuru kugeza n'ubu nubariho ariko amateka ye ni maremare ni wa mukecuru utuza pe utuza ugenda no mu migendere ye no mu miganirire ye no mu nama kugira ndakubwira ngo papa amaze gusaza niho namubwiye niho negereye mama birambuye nibyo byo kumbwira ukuntu ababyeyi be bapfuye imbere akabagira na murumuna we akamupfira ari umugeni akagira uko basaza be bagerageje kubana nawe nubwo bitari byoroshye kubana na basaza be bakuru kuri we ariko akagira kwihangana nanone nkagira ikindi kintu nagendeho cya mama cyo kumbwira ati mwana wanjye kubera ubupfubyi bwanjye nashatse ndi umwana nashatse ndi umwana mubwire ngo iso yashatse ndi umwana muto muto cyane mu myaka 13 aremera basaza be baramushyingira noneho papa akajya amubwira ati mwana mbese yamwitaga umwana akava ku kazi yamusigaga na nyirabukwe abana na nyirabukwe iyo ataza kuba umuntu wihangana kubona na nyakubukwe kugera ubwo yabyaye umwana wa mbere kubera ko ari muto ntiyaragakoma umwana arapfa mukuru wanjye ubwo w'imfura uwo twita imfura ni uwa kabiri noneho ubwo yahekerwaga na nyirabukwe kuko ntabyaraze yaje gutandukanywa na nyirabukwe kuba mu rugo rwe yisanzuye agira ati ku mwana wa gatatu kubera yuko mama afite ukwihangana ku buryo mbese inama kugiriye uzubakiyeho ntabwo byari kunanira kuba mu buzima n'abayemo
wenda nagira ngo ngiye nkubwire nyine ushobora kungira inama muri mu mbese nkundi kuba wambwiye ko muri iyi myaka mfite 17-18 ariho wenda umuntu aba atangiye kugendagwa ariko noneho ushobora kumpa inama zihagije kugira ngo wenda nzazigendereho mu buzima kandi wenda bizajya bifasha na bagenzi banjye njye ngenda mbabwira
burya rero icya mbere mu buzima kwirinda kwiheba ntukihebe igihe cyose kandi ugira ibyiringiro ko imbere hazaza hazaba heza ikindi ukagira urukundo ikindi nanone ntukwihangana inama ndakugira ziri muri ayo zipfunditse aho ngaho urukundo kwihangana kugira ibyiringiro by'ubuzima bwawe buzaza ko buzaba bwiza kuko iyo wihebye burya nta kintu ukora ugitungana ikindi nongeraho cya kane umenye kugisha inama ntugahubuke ntugatekereze ikintu ngo wumve ko cyarangiye uko wagitekereje ari uko kibi utuza ubanze ukigisheho inama kandi numara kugisha inama wongere wicare wumve utekereze kuri za nama wagiriwe ubundi nakubwira ngo nshobora kukugira inama zo mu myaka twabayemo ukumva bidahura n'ibyo mu myaka murimo ntabwo bivuze ko naba ndi kugusubiza inyuma shungura ese icyiza ni ikihe ese ibi ngiye gukora nta ngaruka irimo kuko mu myaka mugezemo harimo guhubuka kwinshi hazamo guhubuka hazamo kwiyemera hazamo kumva kuri ufite ingufu zirenze iz'abantu ndakubwiza ukuri ko ubu mu myaka urimo utatinya no kubwira suti ntabwo ukubita ingumi kubera ko uba wumva ingufu zawe ufite ari nyinshi cyane ntibyagutangaza ugiye imbere ya so yavuga nawe ukarega igituza uti nyamara ugashaka kumurenza ijambo ntabwo ari ukubera ko aba ari ukuba umwana wananiranye ntabwo ari ukuvuga yuko ari ukuba utumva ibyo uvuga ahubwo ni bwa busore ya mihindukire y'ubuzima ibituma ukora ibintu bihubutse ntibikaguca intege n'iyo byakubaho uvuga ngo uze ko nabwiye papa gutya ubuse bizajya tuzigorora woya imyaka ishobora gukoresha ibyo ngibyo ariko bitavuze ngo urihebye ubuzima bwawe bugarukiyeho nk'uko ushobora kujya nko mu ishuri bikakunanira kwiga bikakunanira bitari ukuvuga ko uri umuswa ariko ya myaka ya myitwarire ya myaka iri kukurusha ingufu bisaba ngo tuza ugishe inama kandi noneho nawe ugire kuganza ugishe inama wemera ko n'Imana igufiteho ingufu jutuzi jemu chungu giri mana kuhariki inu ya kagukuri kani na irabizi ingufu ufite ahonga ahogu nizi kugarisha mugusuri imana ishobora kubigukorera n'abantu bakuru ukavuga uti reka uriya ndamwizeye iyo ugira umuntu wizera burya nibyo byiza ntago buri wese uzamugisha inama ariko fata umuntu wizera w'umujyanama wawe umuhe umubwire ibanga ryawe ubuzi ko buri wese uzamwaturira ibanga ryawe byakitwa ubujashwa menya ngo kanaka ndamubitsa ibanga kandi nawe araringirira noneho umubwire ikibazo kikubangamiye hari igihe ubuzima bubangamira umuntu pe kubw'igobotura bikamugura ubusore bukamugusha gira uwugisha inama akugira inama akuyobore kandi nawe wemere kugirwa inama nutemera kugirwa inama nuzazi kubwira uzumva ko ntacyo kumariye ari uko kwanga nakubwira ati mwana wanjye ko mbona ufite amarere yo hejuru waciye bugufite hey ntabwo azabihe bigeze gerageza wemere kugirwa inama n'abakuriye ndetse na mugenzi wawe mungana ashobora kukugira inama ashobora kukubitsa ibanga ashobora nawe ushobora kuri mubikira nkuko nawe yari kubikira nabyo ujye ugira inshuti uzi ko yakugira inama niba umubyeyi yakubwiye ati mwana wanjye iriya nshuti ko mbona ikuyobye gerageza ujye hariya wiherere urebe koko ese uriya mugenzi wanjye nirukira angira inama zihe nugera kuri bagenzi bawe ukabona mugenzi wawe uri kuyoba ntuzatinde kumugira inama nk'uko wifuza ko hari uwakugira inama kugira ngo ugire ubuzima bwiza buzaza nawe jya ugira bagenzi bawe inama ugire gutuza ugire kumva uko hari ibyangombwa byakubaka hari n'ibyagusenya ibyo byagusenya ari byo ugerageza kurwanya sibyo
ndumva mu by'ukuri inama rwose arazikurikiye uranamubwiye ngo ajye amenya inshuti nziza mu by'ukuri iyo nshuti nziza muri izo nama umuhaye ni inshuti imeze ite kugira ngo nyine ajye abasha agendere kuri icyo ngicyo amenye ko hari ibyo wamubwiye umubyeyi nka mama we wamwibyariye amenye ati nubwo mbayeho ntya iyi nama n'ibigenderaho nibyo mama yambwiye bishobora kuba bidahuye n'ibyo wahuye nabyo cyangwa bishobora kuba bidahuye wowe n'ibyo bakugiriye inama weho mu gihe tugezemo ukurikije iki gihe atari ukumubwira ngo tukajye muri filime atari ukumubwira ugerageza kumubwira ibintu bisobanutse uburyo bwo guhitamo inshuti imubere inama zazamufasha
muri ubu buzima tugezemo hanze ahangaha sinatinya kumubwira ko ubusambanyi bweze kandi mu myaka agezemo azahura n'inshuti zimushora mu busambanyi ari abo bangana n'abamuruta bizagutangaza ushobora guhura n'umumama ungana n'uko ngana nya ndi nyoko akaba yakubwira ibyo bintu iyo nshuti iganisha ku nzira y'ubusambanyi urayirinde indi nshuti uzasanga itagushora mu byiza iyo nshuti izagusaba ngo ese ufite ifaranga ngo tujye mu kabari ese wangurira agasheme kameze gutya ese ntaguhe iyo nshuti se irakubaka hanze hari ibindi mu bigezweho ukabona umwana w'umukobwa araje ati byaba byiza ko ndaye ese ararara ese ararana nande yifuza kurarana nande iyo nshuti sinkwifuriza ko iba inshuti yawe ese sinkwifuriza ko ugira ya nshuti ikubwira ngo uyu munsi twari dufite interogasiyo ariko yihorere tuzaba twiga byihorere tujye kwitemberera bwa buzima bwawe uri kubuta dore uyu munsi twari dufite egizame ariko nari mfite agahumbi nacomeye kwa mama cyangwa kwa papa ese iyo nshuti y'umujura yo ni inshuti none tugende hariya hari agafilime ka karate burya mwana wanjye kwishimisha si bibi menya ibyo wishimishamo iyo filime menya igihe cyo kuyireba n'igihe cyo kutayireba neza niba ufite examen ni ngombwa kujya muri filime mevuga ngo mu kiruhuko wenda nzagifata igihe nsabura ubusa ese iyo nshuti kubwira ngo genda ihishe papa wawe ihishe mama wawe ihishe umuturanyi twigira aha irakuganisha heza kuki itakubwira ngo sabura ubusa tubabwire ko tugiye aha iyo niyo nshuti nzima ntukave mu rugo udasabye ubusa tujya kubwira ababyeyi ko dushaka kugikora iki ko dushaka gukora iki bya bindi bihishe wahanga kubwira ngo kwepa iyo nta nshuti irimo kora ikintu kiri mu mucyo inshuti ikuganisha ahantu h'umucyo atari yayo iri kujyana mu mwijima ikuganisha ahantu h'amafifiko iyo nta nshuti irimo
ikindi kibazo wenda nshobora kuba numvise mu byo wambwiye wenda nk'ikibazo cyo kuvuga ngo inshuti wenda zinganisha mu mafilime hari igihe cyo kora igihe cyo kureba amafilime n'igihe cyo kutayareba ariko rero nanone si bivuze ko wenda umuntu wenda adashobora kuyareba ariko wenda bitewe n'igihe nanone umuntu yaboneye akanya ariko wenda ikibazo nari mfite wenda nk'izo nshuti urimo urambwira wenda inshuti ishobora kumva ko ishobora guhemukira umuntu kugeza akica mbese imbere ye hazaza
none se iyo nshuti nkubwiye izakubwira ngo mwihishe uyu munsi mugiye muri firime mwihishe mwataye amasomo sibyo ejo izakubwira ngo twihishe tujye kwiba niba ntawemeye aho ngaho izakubwira ngo twihishe tujye mu busambanyi niba yemera aho twihishe iyo akwihishishije inzira z'umucyo undi mwanya akabona uremeye nimwihisha mujya muri filime ejo azakubwira mwihisha mujya mu bindi mujya kwiba mwihisha mujya gusambana mwihisha mujya wenda guca kanaka reka nabyo biriho ko abana be b'ibihararumba ubu ngubu barisiga babaho nta bandi b'ibyihebe bari gutera amagrenade hariya aba yagiye yihisha ku kantu gato akakuririraho natangira kukwihishisha ku gato uzamwiyema icyo gihe mutaragera kure
ndatekereza ko hari
wanyuzwe
ese mu by'ukuri ni ubwa mbere muganiriye ubwa mbere nawe
ubwa mbere tuganiriye
bihagije
mu by'ukuri rero nafunguriye uruganiriro ntekereza ko n'ubutaha mushobora kongera mukicarana mukaganira
twaganira
n'ibindi byose nashaka kukubaza
byose
n'ubuzima bwe bwite umuryango ubona ko atangiye kuba umusore hanyuma kandi ntekereza ko ise nawe arahari ubwo rero niba hari ntekereza ko nawe ni igihe cyanyu noneho ajya kumva ko utatinyuka mama gusa kandi ukwiriye kumushaka na papa niba ubona ko n'ibi byakugiriye umumaro
byangiriye akamaro
mukajya muganira mugakomeza urwo ruganiriro ku buryo n'ubutaha umuntu aba atubwiye ati wategura ikibazo ukazahamagara ndera papa cyangwa na mama ntugaruka ntabwo rero ndatekereza ko ntacyo ushigaje se cyo kuvuga
bwa nta kindi ntanyuzwe
nta jambo rya nyuma wumva wavuga
hari ikindi yumva yifuza kuvuga ntacyo
yenda niyo kitari ikibazo mu by'ukuri wabyakiriye bitwaye mama yitabiye
ubwitabire nabyishimiye cyane kandi nishimiye no kuba mwadufashije mukaduhuza tukaganira
ndetse navuga ngo byandenze kuko ubundi umwana ugeze muri iki gihe kuganira nawe kugira ngo mwegerane muganire biragora ntabwo akunze kubyakira kuko agomba kuganira n'abasore bagenzi be ku bigezweho nyine ikintu no kwicara mu rugo reka kugira ngo mubone mu rugo biranagoranye nizere ko nda impanuro muhaye byukuri nifuzaga kumuha kibe nashoboke biranshimishije cyane byibura wenda azagira igihe yumva ko agomba kwicara mu rugo tukongera nawe tukasubiramo mbese nibyo twavuze nkareba n'intambwe izo nama muhaye icyo zimugejejeho no muri bagenzi be nkareba uko noneho yitwayemo ntabwo ari impanuro zo kubika iyo ugize imana ukagira ukugira inama ugira inama mugenzi wawe udafite umugira inama cyangwa utarashoboye no kugira akanya nkaka tushoboye kubona ngo abe yaganira n'umubyeyi abe yamuhamura ni igihe cyo kugira ngo ugende umurikire bagenzi bawe ntabwo ari ibyo kugira ngo ugende ubike muri wowe oya ni inama zo kugira ngo utangarize bagenzi bawe babandi bayobye nabo bagaruke ntabwo inama umubyeyi akubwiriye ari izo gupfunyika ngo zigumane zibe zawe wenyine